Blog Talk Radio.
Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka bakunzi ba Radio Itahuka rero kumaze kwimenyera kwa mbere n'umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda yifashe mu Rwanda aho turebera hamwe muri rusange ubuzima bw'umuturage mu Rwanda umuturage abayeho ate umuturage abayeho ate muri kiriya gihugu cy'u Rwanda kiyobowe na kariya gatsiko umuturage yari kirakizana umuturage ararya utwe twankiruma, umuturage abayeho mu butaka bwe nta nkomyi, umuturage arahinga akeza agasarura akagaburira umuryango we akibikira ndetse agasagurira n'amasoko. Rekanseke kubera yuko ibyo bitakibaho mu Rwanda byari bageranye burundu. Umuturage wiswe yuko ngo agifite ubutaka, dore yuko ngo ubutaka bwose ngo bwabaye ubwa leta, nta kireta sinzi icyo ari cyo, sinzi icyo ari cyo mu Rwanda, ikintu bita leta sinzi icyo ari cyo, ubutaka bwose ngo aragiye buhinduka ubwa leta. Noneho umuturage nyine aho ari ngo abakodesha akodeshereza akodesha leta. Ubwo rero nyine ugize Imana ngo agahinga ngo arajyana mu makoperative, kandi ibyo ahinzemo n'ibyo ababwirijwe biba bigomba kwera, adakozeho n'akantu na gatoya, nta n'akantu na kamwe azanyeho, ubundi yarangiza nyine akamugurisha, iyo leta ngo ikamugurira imuha ubusa, ubundi ikajyana. Noneho nyuma y'iminsi itatu umuturage akongera agasubira kujya kugura bya bindi yagurishije leta ku giciro cya ntacyo, ugasanga ajya kubyongera kubigura ku giciro cyikubye inshuro hafi ijana y'ubwo busa baba baramuhaye. Ngubwo rero ubuzima bw'ubunyarwanda nyine ngiyo ya Singapore ya kaga bicara batubwira, iyo nyine imibereho mibi y'umunyarwanda. Umunyarwanda nta majya n'amaza, umunyarwanda nta mashyi no mu mudiho, umunyarwanda ni nyagupfa, umunyarwanda ni nyaguhwera, kandi yitwa ngo ari mu gihugu cye ariko yabaye umunyarwanda, yabaye igicuruzwa. Umunyarwanda ntacyo akivuze bitewe nyine n'ubutegetsi bubi bwa kariya gatsiko kari mu Rwanda. Bakunzi ba Hadita ukarerekane kwizima mu magambo, tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Nagushimiye cyane Chantal, nizere ko unyumva neza.
Ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Koze nayo ndabumva, ndagushuje, ndasuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ngasuza kandi abanyarwanda bose badukurikira baba ab'imbere mu gihugu mu Rwanda cyangwa se ahangaha hanze mu buhungiro aho turi, bose turabashuje. Turasuza kandi abayoboke bacu bihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi, tubabwira tuti mukomeye ku rugamba. Turasuza kandi n'abandi bose bo mu yandi mashyaka baharaniye impinduka, bakunda demokarasi, baba abanyapolitiki cyangwa se abantu muri sosiyete sivile, bose turabashuhuje nk'uko dukunda kubikora. Uyu munsi rero tariki ya 24 z'ukwa mbere 2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo enye, ndazibabwira mu kanya. Reka mbanze nakire Mushimiye Jean Pierre, ashobora kuba ari muri studio nawe. Mushimiye, waba utwumva?
Ndabumva Edouard, namwe muranyumva?
Wiwi, turakumva neza cyane. 5/5 Jean Pierre, ubwo turagushimye kuba waje kwifatanya natwe mu kiganiro, kandi tukifuje umwaka mushya muhire, numva muri mwaka rwa mbere tubonanye, nibyo?
Yeah, nibyo, nari maze igihe ntaboneka, ngira ngo nanyu akabaga koroheje.
Urakoze cyane kuba kanya usuhuza abatwumva, noneho tubone gutangira ikiganiro cyacu. Jean Pierre, ryawe.
Ya ubwo murakoze cyane. Reka ngusuhuze wowe dore ari tegura ikiganiro, ndasuhuza na Chantal Inyange na Serge ku buhanga bw'ibyuma, ndasuhuza abakunzi baraditahuka, ngasuhuza cyane cyane abakunzi ba RNC n'abayoboke n'abayobozi bayo hirya no hino aho bari, n'abantu bose bakunda demokarasi, baharanira iyi demokarasi tuba twarahagurukiye. Abo bose dufatanya muri ibi bikorwa byo kugira ngo tubohore igihugu cyacu, aho baba bari hose, haba mu Rwanda, haba hanze y'u Rwanda. Abo rero ndabasuhuza kandi ndabizeza ko tugira ikiganiro cyiza. Ubwo murakoze, turakomeza.
Murakoze cyane Jean Pierre. Ingingo yacu ya mbere turareba ikibazo gikomeye cyane cy'abantu bari gukingirwa ku gahato. Inkuru y'ikiganiro twakise ngo bamukingiye COVID-19 afashwe n'abantu umunani mu murima w'ibigori asigara arira. Bamukingiye COVID-19 afashwe n'abantu umunani mu murima w'ibigori asigara arira. Iyi nkuru ni audio twabonye umuntu yatugejejeho yavuye mu Rwanda, ariko turayifatanya n'indi yo muri do Rwandani yo ku itariki ya 23 z'ukwa mbere 2022 ubwo nejo hashize yanditswe n'uwitwa Nkuru Nziza Gadre kandebe inkuru kandebe izina rye neza yanditswe n'umuntu witwa inkuru yitwa yo muri muri Rwanda yitwa ngo akumiro leta ya Kigali yahakanye gukingira abaturage COVID-19 kugahato inkuru yanditswe nande na Nkuru Nziza Gadre ngire ngo numba nabonye iyo zina sinza naribonye numba ari Nkuru Nziza Gadre wanditse inkuru bo noneho reka iyo muri Rwanda ni inkuru rero ibyanditse muri inkuru yo muri Rwanda ni birashimangirwa cyane ni audio yavuye mu Rwanda yerekana ko abanyarwanda harimo abantu bakinyirwa kugahato kandi ni ibintu biteye agahinda abanyarwanda mwese mudukurikira ndabararikira kugira ngo muze kumva iyo audio no audio iteye agahinda cyane iteye agahinda cyane kandi banyarwanda banyarwanda kazi nta muntu ugomba kurengana ngo twicicikire ngo tubirenze amaso niyo yaba umwe niyo yaba umwe niba hari abantu igihumbi abantu bose bashaka kwikingiza akaba ari umuntu abishaka itegeko ndamubwira itegeko rivuga ko kwikingiza ari ubushake nta muntu ugomba guhoterwa tubireba ngo duciteke ibi bintu ntabwo abantu bagomba kubirenza amaso niyo umuntu yahoterwa ari umwe abantu bagomba guhagarara guhaguruka bakamurengera bakamuvugira kuko ibintu bibera mu Rwanda ntabwo ari ibintu bizima ni Rwanda rufite udushya twinshi ndakora dufite originalite yarwo mu kurenganya abantu ni ibintu bibera hariya mu cyo gihugu nta handi bibera ku isi bo iyo ngingo wenda turi bifatanye nibirangira turayifatanya n'indi aho uriya mugabo bamuriki yavuze ngo abantu bari hanze y'u Rwanda ngo na mahitamo yabo ngo bahunze bari hanze y'u Rwanda ngo na mahitamo yabo bashatse bataha nta kibazo gihari urareba ko uyu mukecuru uyu muntu bakingiye ku ngufu afashwe n'abantu munani bamutsikamiye baravuga ati nanjye bishobotse wampahonjya nanjye nakunga nkagenda bo ingingo ya kabiri tureba turareba inkuru yasohotse ivuga ko hari ibihugu ngo bikora ihohotera ryambukiranya imipaka bakajya guhohotera abaturage ba Amerika u Rwanda narwo barushyizemo ibyo bihugu bavuze n'u Rwanda barushyizemo kubera gushimuta Rusesa abageno iyo nkuru turayibunyuramo gatoya ikindi turi buganire ku ngingo gatatu ni ikibazo ngo cy'abanyarwanda bafite ubwisungane ubwishingizi bwo kwivuza mu buryo privé ubwishingizi privé bwo kwivuza mu bigo privé ariko ngo batazongera kwemererwa kwivuza kubera ko ibigo bihabaha ubwishingizi bitishyura amavuriro iyo turareba impamvu ayo mavuriro yahakanye ko atazongera gukorana n'ibyo bigo by'ubwishingizi kubera ko ngo bimara igihe kirekire bitishyurira abantu babyo baza kwivuza ariko muri rusange tureba ko ikibazo atari gishya mu Rwanda ntabwo ari ikibazo gishyashya kuko na RSSB ya leta biriya bintu irabikora bo ikindi turi buvuge ni ikibazo cy'abana bata ishuri hari inkuru ebyiri zivuguruzanya inkuru imwe yo mu gihe komi ikatubwira ko ngo abana bata ishuri kubera ibibazo by'uburangare bw'ababyeyi ibibazo mu by'amakimbirane mu miryango naho inkuru yo muri Kigali Today ikatwereka ko ari ikibazo cy'amafaranga abana nako ababyeyi bacibwa yo kugura ibiryo cyane cyane ibiryo byo ku ishuri amafunguro yo ku ishuri ababyeyi bayabura abana babo bakabirukana ni inkuru ebyiri zivuguruzanya ariko turabona ko leta nayo ntakikora leta y'u Rwanda nayo ifite mu ruhare kugira ngo abana b'u Rwanda benshi bate amashuri kubera ko babuze amafaranga iyo kugura ibyo kurya ku ishuri ni ikibazo gikomeye ntabwo ari ikibazo cyagombye kubaho kubera ko leta ibishatse yagikemura ariko ntabwo igikemura bo iyi nkuru ya mbere rero rekanze bashakire inkuru yo muri Rwanda nimbabwira icyo ivuga iyo nkuru yo muri Rwanda nababwiraga ivuga ngo akumiro ngo leta ya Kigali ngo yahakanye gukingira abaturage COVID-19 kugahato iyi nkuru harimo niyo muri Rwanda ku itariki 23 ejo hashize ku itariki 23 z'ukwa mbere 2022 muri iyi nkuru bavuga ko ngo inzego z'umutekano ngo ari abapolisi ngo badaso ngo nguki ngo reka nze mbabwiye inkunduro yo gukingira abaturage icyorezo cya COVID-19 irarimbanije mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mu bice bimwe na bimwe usanga abasirikare, abapolisi ndetse na daso bashoreranye n'abakozi bo mu nzego z'ubuzima bagenda urugo ku rundi bajya gukingira abaturage mu ngo zabo ku ngufu n'inkoni rugeretse. Nuko nguko muri iyo nkuru yo muri The Rwanda nibabivuga. Ahandi numva ari kindi kintu bavuze niki, bavuze ko ngo kukingira bishobora ko nabyo byaragiye mu mihigo ku buryo barashyizwe mu mihigo ku buryo umuyobozi agomba gukingira abaturage be bose ntawe umucitse, ndetse ngo ari nabo baha inkingo ebyiri kugira ngo abakingiwe ndi inkingo ebyiri biyongere bakamutera inkingo ebyiri icyarimwe. Ahangaha rero icyo nshaka gutindaho n'aya magambo avuga ukuntu abantu bagenda bashoreranye inzego z'umutekano n'abasirikare n'abapolisi za daso bashoreranye n'umuforomokazi bagiye gukingira umuturage utabishaka ku ngufu. Ubishaka ajyaho bakingira akijyana, aho hariya baba bagiye bashoreranye ni ukuvuga ko ari umuntu uba adashaka kwikingiza. Kandi kwikingiza twibukiranye abatwumva ko kwikingiza ni ubushake ntagaragato. Umva rero ko ahangaha iyo ubonye inzego z'umutekano polisi, daso, abasirikare bose bashoreranye n'umukozi w'ubuzima ukingira abantu bakajya mu ngo urwo ku rundi bagenda bafata abantu ku ngufu bakingira, ahangaha ni ikibazo gikomeye. Noneho nagira ngo mutega amatwi audio tugiye kubanyurizaho mwumve ko ishimangira neza ibyo byanditswe aha ngaha muri iyi nkuru ya The Rwanda. Shantari udufite iyo audio wayidushyiraho, ni audio iteye agahinda cyane, agahinda ariko.
Yeah. ubwo nababaye bose bose baramanuka na muganga bansanga mu kibaya mu bigori ubwo turagigaguranye no mugabo afashe yagakundekura
umwana w'umusengurwa
ubwo yana muteye mu rugo rugo runarangaye numvaze ngo ninde bana rusizeho ubwo birangiye yuko mbona abaganga barisutse hanze nafata umugabo benshi ariko ndahavugiye ubwoba ntabwo nari mbufite mbabwira ibintu byinshi gufata amata n'abavuye ku rusengero aciye aho mu kibaya aravuga ati ibintu muri gukora si byo kwifata bukanatera umuntu ku isabato
agaragaza
ko ari ibipagani ibi bintu bari gutera abantu n'ubupagani rwose ko mutamubuze ko amaze ibyumweru bibiri mu rugo hari uwigeze uza kumureba ngo amubure kuki umwihandagaje mukaza kumureba ku isabato ubwo ariko basigara ahangaha umusirikare yavuze ngo nagire ufata rekodi cyangwa ngafate videwo ubwo ngubwo ubwo telefone nari nyifite mu ntoki bitifu umurenge baraje nsa yinyaka ubwo ndagaragurika aho ngaho mve ngo nasabye ukuntu papa Samantha nawe yahageze amarira mbona agiye kugwa aratongana birajyana bamwata telefone ubwo na telefone ye bayitwaye niyo byose bazijyanye ubwo ngubwo ubwo mbabwira ibintu byinshi nanjye sinabikurondora ngo mbivuge kuko zose se yarageze nubwo aceceka mbona rudo n'amagambo yo kuvuga ndavuga na wa mbiti ufungure jya buri itavuga ndavuga abantu bose bamera nk'abacecetse
muri mu kibaya mu bigoye
ubwo ngubwo ngiye kubona mbona uwo musirikare agiye ku ruhande yambaye sivire agiye ku ruhande avugiye kuri telefone avugiye kuri telefone bakajya bambwira ngo baranjyana no muri no mu ntuze ngo no muri transite na kandi muramutse mutangiye mukajyana muri transite nabyerera no mwaka kimwe mwaka cyangwa imyaka ibiri mureka muramo tugusiga tutagutsindiye ni nta bushake bwanjye mfite nta bushake mfite nubwo mwanditse yuko kwikingiza ari ubushake njye nta bushake mfite seguro tugu nta bushake mfite ubwo birangiye tugiye kubona ngo nahaje dasu wambaye inifomo aza ari kumwe n'undi mugabo ntabashije kumenya niba ari umusirikare nawe simbizi yambaye sivire ubwo baraje barakomeza ndakomeza ndababwira birangiye umuganga yari yacecetse yantumye hari no kuvuga ubwo ngubwo tugiye kwambara baranje nshingire ndigaragura ashwe n'abantu hari nk'abarindwi niba atari umunani kuko ntihanze yari mfite kwinyagamburira
papa Samantha ahagaze aho
ngaho yatonganye byananiye yamanza nagira imbaraga ari kubakubita bose ariko byanze biragera n'ubwo gitifu n'uwo musirikare bamwiheranye baramuganiriza mbona banki yanze kuva ku izima nuko mudatise ngiye kunyifungisha ku bushake iyo mumureka mukaza atari no kwisaba tuvanze igaragaza yuko muri n'abapagani nabibira ndi muyemera mwakabaye muyemera mwabaye mwubaye itegeko ry'imana mbahaye ibihamya byinshi nanjye ntabashe gusubiramo ubwo ngubwo ubwo birangiye nyine baramfata ari nk'abantu barindwi niba atari n'umunani kuko mvuga nta rufite wo kwinyagambura nta ninyeganyirije neza neza n'ubwajya abantu teye ibuye ubwo muganga nyine nahise yahise atera amajije gutera bose bazinga mu kibaya barazamuka amasigaye agafata Samantha gusa ngo baragenda telefone zacu barazijyanye ariko kubwiye ngo hari abantu kugeza ubwo abana batatu bati mwabo babaye akigendera hari pisa arabakoma bakubita ibikoni barazamuka basubirayo
ndetse nk'umurenge
w'umurenge
wanyu
umva ari ibishoboka nanjye mbonye aho nakambuka nkagenda
none se urakora iki mu Rwanda bwiwe
mama nta kintu muhakora babwiriza ukuri upfa kuba uri mu Rwanda gusa nta kintu muhakora
ubwo baragusize aho ngaho barajyana amatelefone anyu barajyana
bayatwaye niya papa Samantha bayijyanye
umwana wese ari hehe
ubwo yari ari mu rugo nyine cyo kuzangiza amahirwe ngeze mu rugo nsanga nta kintu cyangirijwe hari sindi zindi bati bubone nyuma ntabyo
umwana asigaye mu rugo n'ubu niho umusanze
nyine papa wiwe namuhendeze ngasanga umwana aranga akomeza kurwana inkundura biranga n'ubundi biranga ariko mubwiye ngo bahagaze bamanjiwe nabo babura icyo bavuga
uri kuvuga
yumva navuze namanjije kurira ndarira by'amarari rashira ndangije ndavuga ndavuga ariko ndavuga kugeza ubwo nabo bageze ubwo baceceka
uranga
babura icyo bavuga
bakubaje imyirondoro yawe se
imyirondoro banyaze telefone bahita bareba kuri simukadi babonye izina ryanjye na nimero z'irangamuntu byose Ibyo nange niho bagiye kubireba.
Uti byose bisaba marije iki mwabagome?
Umva nge narabwiye nti nta bushake mfite, nta nabwo nta cyangwa muzajya mukora ikintu cyo kujya mujya mwirukankaho. Ubwo bwa kabiri ubwo kugeza kuri 15 nk'uko babivuze ariko ariko ntibishobora nange.
Ariko mana koko iyo
yise tuba ndakubwiye ngo mana iki gihugu nibo bagisorota tani abantu bacyo babaye bazi kugeza kuri rwego nabikubwiramo.
Nta kihangane tuzabishungero icyo nzi cyangwa bakoje onde humura ntabwo umutima nama bawubonye ni
icyo mvugiye cyo nagomeje kuba yenda ndabije nta bushake mfite niyo mpamvu ntatega amaboko ntabikora ku ngufu ariko nta bushake mfite wumve ngo abo bantu bose banzikame mama ndababaye nagiye sosiye nisosiya izongera n'uburutse n'uburutse nzi kwa kibati mfasha abantu ibyo kurya nyine mujya mumfasha ikibateye kumururira tuzakumfata n'iki gikoresha umutekano.
Mwihorera sosiye yazabonesha na mwihorera.
Nagize nawe gani iyo munaza kunye ibesi wenda byari kugira uko bigenda n'ufayina nako. Ariko kuba mugere ku isaba so iki ni gamye cy'uko mukora satani.
Bakora satani tu. Nize ejo ariko disa ifata ku isaba tumwe nyuko havuka kugendera. Nize ejo babifata ngo ku isaba to yo menye uko havuka kugendera.
Ndeka ndeka nari gukora ntacyo ukoze wibwira we ntacyo mfite
oya humura umva se umva wicisha intege reka nkubwire ntabwo ari urukingo ni amarozi uri byumva ko ari amarozi ariko uwiteka arayapfusha ukahumura ntacyo uri bube uri kumva humura ntacyo
ndababaye yewe ndageze ko bari buze baje kubarura ngo bazanye n'imashini nibyo nari nzi kuko n'amatangazo yari azi mbise fotokopi.
Ba bantu se mwarimu ari gusenga nabaye bagihari cyangwa ntabaje? Umva mwana wanjye humura 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 tuza uri kumva tuza ugende usenge unabasengere unabasabire ibyo bakoze ntabwo babizi niba banabizi ibyo birabareba uri kumva natwe ahantu tubabona badusanze aha mwana wihangane ntabwo ari we wa mbere bibayeho kandi nta wundi muntu ntabwo wigeze bacika intege nabanza baramba barabajombye n'abagore bahakora imana barabajombye namusikaye n'abadamu bajombye kumva reka mubwire basabire kuko ibyo bakoze ntabyo bazi
ibanze
umuyobozi w'umurenge wayo yasize Kigina no buriya buriya yabaye bari bashamana umwenda ntago bari kuyifata ariko bari kuyifata baranga ko bashyira ku rubuga komana humura ngayihangane yari yatwanga se nyine ni igihamya cyerekana ko umva iki ni igihamya cyerekana ko atari inkingo ahubwo ari amarozi ari ubugome imana izabibabaza byoroshye kizagira nabo ibyo bakoze bibagaruke kuko siko nyankoni nta kindi
shayihangane
wowe nyine wakwicaye ubantu kujombye utabishaka ariko ihangane nese wakora iki ihangane ihangane ubaho usenge imana ikwakire nta n'ikintu wabaye nta n'icyo baguteye nibwo byiza rero izaguhora igihe nikigera barabikora ikabishira ku muntu ukuri kuri kirenge n'ikigeri zaguhorera
ibyo
ni cyangwa gukomerekeje ubwishingi
ntabwo ndizi ibintu byangiza nta mabuye n'ibiti n'intuzi nta mabuye n'ibitagatengu yawe
abantu barindwi bakakwicaraho bakakugarika hasi uba umuntu w'umugore w'abantu
icyo umubwiye ngo narubaye kugeza kuri rwego rugakigeza abana agakira umuntu w'umubyeyi abana bashungereye igitifu yirukanaga bakanga bakagaruka
yo reka nkubwire ibyo uwo muri mani zaguhorera sibyo uwo muri mani zaguhorera mu kibaya mu bigori ufashwe n'uwo mugabo muturanye
Chantal kudushyiraho iyo audio ni audio yabaye ndende ariko mu byihanganire cyane ni ibintu bitagahinda ibyo ibi biraberekeka neza ko abavuga ko leta ya Kagame ikingira abantu ku gahato ntago babeshya ibi ni gihamye rwose ihagije ku bantu bose ariko ngiye kinabo nafashemo nuko ibintu gufata ku ngufu nta n'ubwo gukingira n'ibyo byaye n'umuntu witwa ngo umuntu yafashwe ku ngufu ibintu gufata abantu ku ngufu kugira ngo umuntu avuga ati ngiye ntago nshaka kwikingiza kandi iteye kuri vuga ati umuntu akingirwa gukingirwa n'ubushake umuntu ati ngiye simbishaka agafatwa n'abantu munani kugira ngo bamutere urushinge ku mugaragaro abantu bamushungereye ni umuntu abita ko gufata ku ngufu afite nta kuno ubuntu umuntu yabisobanura ni ugufata ku ngufu uriya harimo abantu bakingirwa bafashwe ku ngufu urebye niko umuntu yabisobanura babanza kubafata ku ngufu ni ikibazo gikomeye cyane hari indi audio nayo ivuga ibya COVID-19 ukuntu abanyarwanda birukanwa ku kazi mbega bisa naho leta ya Kagame nayo yafashe izindi ngamba zikomeye zo kwirukana abantu ku kazi mu buryo wenda budasanzwe mu bihugu byo muri Afurika ibintu tutumva muri Afurika ariyo yonyine ibikora byo kwirukana abantu ku kazi ngo batikingije nayo niba bayifite bayidushyiraho namwe noneho tukaba iyo suje tukaba
tuyakiranye celle de l'obligation du vaccin pour les fonctionnaires ceux qui ne veulent pas se faire vacciner devront quitter leur emploi d'après le ministre de la gouvernance locale à Kigali Laure Broulard.
Pas de vaccin, pas d'emploi, c'est désormais la règle dans le service public selon les déclarations du ministre de la gouvernance locale. Jean-Marie Vianney Gattabazi a expliqué que les droits des personnes ont des limites et que les non-vaccinés ne devraient pas pouvoir contaminer ceux qui ont reçu leur dose. Dès novembre 2021, les autorités avaient donné un ultimatum de 10 jours aux fonctionnaires. Jordi Michel Moussoni est secrétaire général adjoint de la CESTRAR, une confédération de syndicats de travailleurs. Il prône le dialogue et la mise en place d'un cadre légal clair.
Si la raison pour laquelle un employé a été licencié est parce qu'il n'a pas adhéré aux mesures de vaccination, ça c'est pas légal. Ça ne constitue pas pour nous une obligation contractuelle. Il y a une différence entre les instructions et un texte légal.
Difficile d'estimer le nombre de personnes concernées. Le syndicat n'a pour l'instant pas reçu de plainte. Mais depuis l'annonce du ministre, des lettres de licenciement ont été publiées sur les réseaux sociaux. Une source au ministère de la Santé assure en tout cas que plusieurs soignants ont déjà perdu leur emploi, sans plus de précision, et ajoute que ces mesures sont avant tout destinées à protéger toute la population, vaccinée ou pas. Laure Broulard, Kigali, RFI.
L'actualité au Soudan et les
épidémies,
celle de l'obligation du vaccin pour les fonctionnaires, ceux qui...
Urakoze Chantal, kuduhira iyo audio ya RFI ngire ngo birumvikana ko nanone ntabwo ari haragahato mu bintu byose mu Rwanda. Reka mu ijambo Jean-Pierre nawe akore reaction wenda ngufiya ku byo kuri iyi suje iteye ubwoba. Ijambo ryawe Jean-Pierre.
Urakoze Edouard, uko numvise nyine wari ubivuze hariho kiriya kintu cya wakwita ko ari viole. Ikibabaje rero niyo bikorwa n'abantu nyine bo mu nzego za leta. Uriya mudamu yatatse avuga ko ari abantu nyine abadaso bari bo mu nzego z'ibanze ari abayobozi. Biriya bintu rero nubwo batabikurikirana ariko mu by'ukuri iyo ubuyobozi ubwabwo abaturage babwiyamiza bati ntitubishaka bo bakabikora ku ngufu ubona ko ari ubuyobozi mu by'ukuri butabereyeho abaturage ahubwo bubereyeho ku giti cyabo. Ibi bintu rero byo kwikingiza ku ngufu ntago twavuga ngo kutikingiza ni byiza, abantu bagomba kwikingiza, ni icyorezo kiri ku isi yose kandi gikeneye gukingirwa. Ariko igihe umuntu avuze ati nge simbishaka, ukakubwira ati yenda niba ushaka ko niba utekereza ko nzanduza COVID nge ntaho nzajya, nzaguma mu rugo ntaho nzajya mu biterane ngo mbe nakwanduza kugeza igihe icyorezo kizarangira, agafata za mizire zisanzwe. Ubwo rero wowe ukabivuga uti ngenda gukingira byanze bikunze, urumva ni ikibazo gikomeye nyine leta ubwayo ituma abaturage batayigirira icyizere. Ngira ngo wakumva uyu mudamu uburyo yahanganye n'aba bayobozi iki, urumva ko umuturage uwo ari we wese yahita acika intege akumva ko iyi leta itari leta y'abaturage, uretse ko yamye ibikora. Ariko ubwo urumva bigeze ku yindi ntera. Iyi video ya nyuma yo numvise bavuga ko birukana abantu nyine batemeye kwikingiza cyangwa se abandi bashobora kwamburwa akazi mbese mu buryo cyangwa umuntu, ariko nicyo kimwe nire ya leta y'igitugu tumenyereye. Ariko ngira ngo ibikwiye no kwifata nko mu gihe haje icyorezo nk'iki ngiki kugira ngo abaturage bagire icyizere, n'ibidashobora kwifata mu gihe abaturage bababaye urumva ni leta ubwayo yamaze kwitandukanya n'abaturage igakomeza igahatiriza ngo bayikunde. Gusa ikindi kirimo nuko ibi bintu babikora kugira ngo bereke amahanga, imiryango mpuzamahanga, numva bavuga yuko ngo ngo bari gukingira neza, nyamara abaturage bafatwa ku ngufu bakorera viore. Ibi rero babashyira mu binyamakuru bakandika yuko abaturage bose ngo bikingiza ku bushake. Ibi urumva umuntu wese yabitera ishoti akavuga yuko ari ukubeshya, ariko ni leta muri kuri iki nyoma. Ntekereza ko no kwitekereza ikintu cyiza nyine biba bitoroshye. Edward, ndumva twakomeza nibyo ntekerejeho mu magambo make. Murakoze.
Murakoze cyane. Iyi nkuru ndizera ko irasigara mu mitwe ya benshi. Umugore umubyeyi wirukankanywe na za daso n'igisirikare n'igipolisi bakajya kumufatira mu murima w'ibigori, bakamufata abantu umunani bakamwicaraho bakamutsikamira kugira ngo bamutere urushinge, yanze kwikingiza kubera imyemerere ye y'idini. Kandi bavuga ko batubeshya ko ngo kwikingiza ari ubushake, babanje nyuma nababanje kiriya kintu cyo kuvuga ngo kwikingiza ni ubushake babanze kugisiba bakakivanamo, bakavuga bati kwikingiza ni agahato cyangwa se ni itegeko. Noneho ibyo bakabikora ariko bizwi neza ko ari itegeko, ariko igihe icyo kintu kicyanditse kikiriho kivuga ko kwikingiza ari ubushake, nibareke ibyanditse binakurikizwe aho kugira ngo bavuge ngo kwikingiza n'ubushake, ariko bagende batera abantu mu ngo n'igisirikare n'igipolisi kujya gufata abantu ku ngufu babatera inshinge ku gahato, kandi handitse ngo kwikingiza n'ubushake. Ibyo bintu ntago ari byo rwose, ntago ari byo. Nukwerekana ko leta ntayo nabo ubwayo ntibasha gukurikiza amategeko, gukurikiza amategeko n'amabwiriza yishyiriyeho ubwayo nayo ntibasha kuyakurikiza. Bo reka tugiye ku ngingo yacu ya kabiri. Hari Jean Pierre ngira ngo hari inkuru waba wabonye ivuga ngo FBI ya ngo ni contre babita contre espionage cyangwa se counter intelligence, niko nabibonye hari ngo FBI ngo yashyize hanze urutonde rw'ibihugu byagize uruhare mu gukoresha ihohotera yambukiranya imipaka maze bigahohotera abantu batuye byemewe muri leta ya Amerika, ngo US based victims, donc abantu babaye victime ariko bafite uburenganzira bwo kuba muri Amerika cyangwa se babarizwa muri Amerika batuye muri Amerika, ibyo bihugu byo hanze bikaba byarabahohoteye mu buryo bwo ihohotera ngo ryambukiranya imipaka. Noneho rero muri ibyo bihugu bashyiramo Ubushinwa, Irani, Arabia Saudite n'u Rwanda. Ku Rwanda, ku kibazo cy'u Rwanda, FBI ivuga ko Rusesabagina yashimuswe mu kwezi kwa munani muri 2020 yagezwe mu Rwanda akaregwa iterabwoba agakatirwa. FBI inavuga ko abanyarwanda batuye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, harimo n'abafite uburenganzira ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubwa Amerika, ariko abo banyarwanda nyine bakaba ari barangwa nuko batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ari abapoza cyangwa se muri opposition. FBI ivuga ko abantu batotezwa, abo banyarwanda batotezwa nubwo baba muri Amerika, ari abanyamerika batuye muri Amerika, ngo baratotezwa na leta y'u Rwanda mu telefoni zabo ngo zinjirirwa n'utumacu dukoze mu ikoranabuhanga ngo rikomeye. Telefone z'abo banyarwanda ba muri Amerika batavuga rumwe na leta y'u Rwanda ngo baratotezwa, ubwo ni FBI bivuga ngo ibi ngibi rero umuntu abisesenguye wabona ko bisobanuye ko afite Rusesabagina afatwa nk'aho ari otaje cyangwa se imbohe ikomoka muri Amerika ifungiye mu Rwanda. Ikindi ni uko ibyakorewe Rusesabagina bifatwa nk'aho ari agression yakorewe Amerika. Donc Rwanda rwakoreye Amerika ukurikije uko bisobanuye aha ngaha, kuravuga ati ni ibihugu bikoresha ihohotera ryambukiranya imipaka ryaje guhohotera abaturage bacu. Urumva ko igiye guhohotera umuturage wa Amerika na Amerika afite uhohoteye. Ndumva ni inkuru mbona ko wenda na mbona ari ngombwa kugira ngo mumenye uko ibintu bimeze, ukuntu wenda kiriya kibazo cya Rusesabagina bagifata ntabwo ari ikibazo cyoroshye, abantu bagombye kumva ko leta y'u Rwanda ibintu yakoze ni ibintu bidakorwa, ni ibintu bisa nkaho byagereshejwe ikindi gihugu kandi yagiye kwagereza umuntu utuye mu kindi gihugu ufite uburenganzira bwo kubayo ubarizwayo, kandi na leta y'icyo gihugu ikaba ariko ibifata ibwo ko ari umuntu wayo ahangara rero mumenye ko ari ikibazo gikomeye ejo bundi batubwira ko ngo leta ya America ngo imaze guhurwanda miliyoni 3 ngo doze miliyoni 3 za zikira zo gukingira covid 19 inkingo ngo 2000 miliyoni 3 inkingo miliyoni 3 kandi murabona leta y'u Rwanda ibyo yakoreye America murabona rero Kagame niki ni wa muntu nyine wawe niwe witwa indashima kugira ngo umuntu aguhe doze miliyoni 3 inkingo miliyoni 3 zo gukingira abaturage bawe ariko umufungiye umuntu waramushimutiye umuntu na ntabwo ari ibintu byoroshye mboreka ndikira aho ngaho wenda sinzi niba hari agakomatora ufite kuri iyi nkuru Jean Pierre
Edouard nibyo ndabyumvise ariko ahuvuze ngo nyine US iha inkingo kugira ngo ikingire abantu be abari abantu ntabwo ari abakagame n'abanyarwanda muri rusange mu by'ukuri twakwiye kwishimira ko bakingirwa naho yenda numvaga kubera ko iriya US government bira guverinoma y'abanyamerika bo rwose baravuga yuko ari ama leta abikora ku mugaragaro kandi agakora nyine ihohotera mpuzamahanga ku banyamerika ku bantu b'abanyamerika urumva Amerika nubwo ishobora kugira ikiha abaturage mu Rwanda mu by'ukuri kugira ngo babeho uziko na nubu ntekereza ko n'imiti bashakira uburyo bakwegereza ubuvuzi bw'ibanze nubwo iriya leta ya FT ikoreshereza ayo mafaranga ariko ariya government ya Amerika yo itekereza ko abanyarwanda bakwiye guhabwa ubushobozi bw'ibanze yenda n'ibihugu bifite ingufu bikabigeramo uruhare ariko tugarutse kwa kagasuzuguro nge uko ndi gutekereza buriya hagomba kuzavamo abantu bo muri ya leta FPL bazafatirwa ibihano byanze bikunze kubera ikira kintu cya Rusesabagina urabona ko Rusesabagina noneho ngo n'ubushinjacyaha buri kumusabira ko ngo yakatwa imyaka mike 25 ngo ni mike ku muntu ugeze mu kira kigero ngo buri kumusabira gufungwa burundu ibi bintu rero nge mbona ari nka agresio igihugu nk'u Rwanda kiri gukorera Amerika ariko ntabwo abantu bafite intege ngo bareke gukomeza gutakamba Amerika urazi ni igihugu cy'igihangange kimwe n'ibihugu byose byateye imbere biritonda ariko bigatanga mu by'ukuri igihano cyangwa se bigakora igikwiye igihe ari ngombwa icyagakwiye kwa kurwanya iriya FPL bakareba uburyo yacisha make ariko nzi ko abantu bafite uruhare mwa iriya kese ya Rusesabagina bose byanze bikunze bazafatirwa ibihano kuko ntako Amerika itakoze kugira ngo yinginge uretse na Amerika n'ibindi bihugu byinginga biti nimureke uyu muntu n'ubundi tuzi ibikorwa bye byiza yakoze ariko bagakomeza bagashakisha ibintu byose byo kubeshya byo kugira ngo bamuheze muri gereza cyane cyane banga yuko aba umuntu uzwi umuntu nyine wagaragaye nk'umuntu uwe hero mbese umuntu ufite agaciro mu Banyarwanda ibyo rero u Rwanda ntabwo rubishaka FPL ntabwo ibishaka ariko mu by'ukuri ingaruka zo zirahari ahandi Amerika igishobora gukoresha ingufu nko muri za Iran mu bihugu nyine by'ibihangange bikomeye ariko hari igihe bavuga bati aba ni banyakwigendera kandi ikintu cyose bakora nko mu Rwanda urabona ingaruka zigaruka ku baturage n'ubundi ariko ubwo abanyamerika bashobora kuvuga ati twemere dukore uko dushoboye kuri umwe tumuvugire ariko hari aho bizagera bakabereka yuko nyine bari gukina n'intare atari gukina n'umuntu usanzwe n'igihugu gisanzwe ndumva kugira ngo binasohoke gutya uriya n'itangazo bya FBI ntacyo rihisha kandi abantu bose barisomye barishyize ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose ntabwo rero ntekereza ko iriya leta ya Kagame izashobora guhisha byose hari byinshi bamaze kumenya ariko gusa natwe yaba abanyamerika yaba natwe twese ikitubabaje ni abaturage b'abanyarwanda ku bwacu turavuga duti niba bari bakingiwe niba bari babayeho neza bakabona iyo miti n'iki byose ariko iriya leta iracyari iriya leta FPL iracyari mbese iracyakomeza kubanyunyuza uko bishoboka kose ntabwo rero twakwirengagiza ko abanyarwanda ari benshi batemwa kiriya gihugu bemera bakababara bakemera bakanayivuga uko itari bakemera bagapfukama bakagira bate kugira ngo babeho ubwo rero amaherezo y'ibi byo ni uko tuzabona mu minsi izaza batangiye kujya babazwa ibyo bakora gusa nk'abanyarwanda dukomeza gusabira Rusesa bagina no kwifatanya n'umuryango we n'abandi banyarwanda bose bababaye nyine kugira ngo turebe ko bwacya ibyo iriya leta ikorayo kugira ngo tuzabone icyiza cyayo ndumva bitari yavanga numva ndi wararukunda bivuga urakoze
icyo nashaka kuvuga hariya urabona hari ibyo bita muri politike bita politike ya karoti na politike y'inkoni iyo umuntu akugiriye nabi muri politike abanza gukoresha uburyo bworoshye bwo kumwumvisha ibyo bita politike ya karoti ukabanza ukamufata neza kugira ngo abe yakwisubiraho kubera ko wenda umukoreye neza ariko yakwanga kwisubiraho noneho ugafata inkoni nibyo washaka gusobanura ahangaha nanjye sinavugaga ko ndwanya ko Amerika yaha u Rwanda inkingo zo gukingira abaturage ahubwo nuko inkingo baha bariya abaturage Kagame murabona muri propaganda ye avuga ko ngo leta yakingiye abaturage benshi cyane ngo atingiye abaturage benshi mu gihe gitoya kandi yabakingije izo nkingo yahawe na Amerika urumva ko abishyira izo nkingo iyo abishyira kuri konti ye yuko ari we wabikoze kandi izo nkingo ntazo yaguza mfite ni kado bahaye abanyarwanda urumva ko amfite Amerika iri kumugirira neza kubera ko izo nkingo azazikoresha mu kwiyamamaza kwerekana ko ari umuperezida uruta abandi ukingira abandi kurusha vuba vuba urumva ko ni uburyo bwo kumutera inkunga muri politiki ya mfite niko mbibona nawe rero yagombye kumva ko niba abantu bakugiriye neza gutyo nawe wagombye kugira icyo ukora geste iyo ni geste bakoze geste positifu bakoze geste nawe ugomba gukora indi ikindi baramutse batazibahaye ziriya nkingo leta yagombye gufata amafaranga mu isanduku yayo ikagura inkingo zo gukingira abaturage ariko niba baraziboneye ubuntu uvuga ko hari amafaranga basevinze amafaranga babashije kweparinya kuko yagomba gusohoka kugura izo nkingo urumva ko leta wenda yayafata yakoresha ikindi kintu gifite akamaro urumva rero ko kandi washimutse Rusesa bagina nayo ni leta urumva leta rero niba bayihaye kado ikabasha gusevinga amafaranga yagomba kuzashyira mu nkingo nayo yagombye kugira ikikora kugira ngo ishimire abo bantu bayihaye inkingo miliyoni eshatu zigatuma nayo isevinga amafaranga menshi inkingo zirahenda urumva aho ngaho nicyo nashaka kuvuga mbo reka tujye ku nyungu ya gatatu turareba ikibazo cy'ubwishingizi bw'indwara ubwishingizi bwo kwivuza muzi neza ko iyo tugiye mu mibare tubona ko abantu hafi mirongo cyenda na batandatu abantu umwe ku ijana urebye nibo bafite mu Rwanda umwe ku ijana nibo bivuza bakoresheje assurance ubwishingizi muri prive abenshi burya bivuza ni muri mituweli myanya 96% ku ijana na za rama nka batanu cyangwa batatu urumva afite 99% ku ijana donc rama na mituweli ubashyize hamwe bagira kuri 96% ku ijana washyiramo ubwishingizi bw'abasirikare nabwo bufite nk'umuntu umwe ku ijana bikagira muri za 99% ku ijana urebye umuntu rero umwe ku ijana niwe urebye we ufite ubwishingizi buri prive donc budafite butari ubw'abasirikare butari ubw'abakozi ba leta butari n'ubwa mituweli noneho abangaba rero umwe ku ijana bivuriza kuri buriya bwishingizi prive ngo bafashe mu bigo ngo bafite ibibazo bikomeye kubera ko ngo iyo bagiye kwivuza mu mavuriro prive ngo ibigo byabishingiye ntabwo byishyura vuba vuba baravuga ngo ibigo bimwe na bimwe babuzemo bitatu hano ngo bimaze amezi atanu bitishyurira abantu babyo baje kwivuza abantu babifashemo ubwishingizi bakajya kwivuza mu mavuriro prive ibyo bigo bimaze amezi atanu bitishyura anarenga bikabishyurira noneho rero ibyo bigo ni ibihe ibyo bigo ni ngo ni ikitwa Radiant ikitwa Sunlam n'ikitwa Britam nibyo bimaze amezi atanu bitishyura abantu babyo babifashemo ubwishingizi bwo kwivuza bajya kwivuza mu mavuriro prive nyine bikaba bimaze amezi atanu bitabishyurira ibi bigo rero bisobanura ko aya mavuriro ngo yafashe icyemezo cyo guhagarika gukorana n'ibi bigo ko ari bitatu icyo cyitwa Radiant cyitwa Sunlam cyitwa Britam kubera ko nyine atinda kwishyurira abantu babyo abarwayi babifashemo ubwishingizi iyo baje kwivuza muri aya mavuriro yigenga ngo bitinda kwishyura none ibi bigo byo bisobanura ko bisobanura ko ngo aya mavuriro privé ngo nayo yohereza fagitire ziri zitarizo z'umurengera ifagitire zidahuye nibyo baba bakoreye bari abantu umba ni suri facturation bakora donc niba umuntu bamuvuye wenda bakamutangaho bamuhaye service zihwanye n'ibihumbi 190 n'urugero bashobora kwenda kohereza fagitire y'ibihumbi 600 urumba kuko ngo ibigo muri iyo nkuru bavuga ko hari naho bagiye ibyo bigo bivura byagiye byohereza fagitire ngo assurance zibyishyure izo assurance 3 noneho ngo umuntu bavuga ko bavuye ugomba kwishyurirwa izo assurance za mu telefone ibigo byamwishingiye bya mu telefone bigasanga atarigeze ajya no kwa muganga ahangaha urumva ko naho harimo uburiganya ariko ibi byose muri ibi byose ntimugire ngo hari igihe kirimo nta gihe kirimo kubera ko twabonye hari inkuru nyinshi twagiye tubona buriya ari amavuriro yitwa poste de sante yo yegereye abaturage nayo yanga kuvura abantu bivuriza kuri mituweli kuko impamvu batanga baravuga ngo iyo babavuye RCS bikare RCS bidi ya leta murabyumva ifata mituweli nayo ni nka leta nayo ni kigo cya leta ngo RCS nayo itinda kwishyurira abantu bayo murumva ko ntagarigisha ibyo barega ziriya kompanyi eshatu zigenga na RCSB nayo irabirigwa ibyo birumvikana muzi neza ko niba umuntu yivuza kuri mituwele babagomba no kumugura imiti iyo ni ibintu ni inkuru izwi na bose yuko abantu bivuza kuri mituwele bagenda bakabima imiti kandi bagomba kwibaho ubundi bakababwira ngo ni bajye kwigurira kandi ubundi babagomba kumaha imiti muri rusange hari na serivisi ngo babima donc amavuriro abima muri rusange rero nta kintu gishyashya kirimo biriya ziri assurance privé zakoze na RCSB irabikora gusa ntabwo RCSB umuntu yabona ko uko ayirevurutaho ni imwe ikora akazi isa nkaho ari imwe yonyine ngo ayirevurutaho ukajya hehe bari abandi urabona abantu bagiye babima serivisi bakabima imiti bakivuza nkuko nabibabwiye RCSB bikanga kwishyura mwagiye mubona kenshi mubyibuke neza mwagiye mubona ibitaro hirya no hino mu Rwanda bifite amadeni menshi cyane amamiliyoni bikageraho ibitaro bibura amafaranga yo kugura amazi n'amashanyarazi bakagomba kubyariza abagore ku gatadowa bacanye itoroshi kubera ko barananiwe kwishyura fagitire y'amashanyarazi babuze amazi kandi kubera ko abantu bavura benshi nabivuriza kuri mituweli noneho leta nako RCSB igatinda kohereza cyangwa se leta yenda ni leta icyo gihe yafataga mituweli ibyo byose batindaga nabo kubishyura bigatuma bajyamo amadeni muribuka ko hari igihe u Rwanda rwigeze kugeramo rwari rufite imyenda ya miliyari cumi n'eshatu n'igice bagomba kwishyura ibigo by'ubuvuzi nizo za hopito ibitaro na za centre de sante barabahezemo leta barimo miliyari 13 n'igice yaranze kubishyura wumva ko baba baravuye abantu ariko leta ntibishyure kandi amafaranga abantu baba baratanze ngo ni leta iba yarafashe wumva ko rero ikibazo ntabwo ari gishyashya nuko gusa wenda kibaye mu bantu privé kandi muri privé nyine haba demokarasi urumva baravuga bati ntitwongere gukorana nabo n'iki byose bamwe bazava bajya ahandi ariko uyivuza muri mituweli yajya hehe uramutse umumaritirise nkukanga kumwishyurira ukagira ngo tukamuha imiti yatuka RCSB akayicika akajya hehe ntabwo yabona aho ajya urabona bariya barabwiye bati muri iyi nkuru baravuga ngo bariya abantu bivuza bafite ubwishingizi bwa biriya bigo bitatu byigenga ngo ntabwo niba agaruka kwivuza bazajya bishyurira 100% kubera ko ntabwo ariya amavuriro azongera gukorana na buriya bwishingizi biriya bigo by'ubwishingizi uko ari bitatu ariko se umuntu wo muri mituweli w'umukene nyakujya waza kumubwira niba RCSB yanze kumwishyurira wamubwira ngo se ngwishyurira 100% yayavana hese angana ikibazo donc ni wenda nuko bariya abantu ari abantu kategori y'abantu bifashije bashobora kubabwira ati mwishyurira 100% cyangwa se banazi gukurikirana inyungu zabo bashobora kurakara bagakubita ibitabo hasi bakarekarama n'iki byose ni muri sekitire privé ntabwo ari muri leta bo birashoboka ariko muri ibyo muri leta hariya kwa muri RCSB nawe hari ibibazo byinshi cyane nababwiye amavuriro avura kenshi bariya abantu bivuriza kuri mituweli wakwirivuruta kuri RCSB ukajya hehe ntabwo rero ngenda bifashe nkari ikintu gishyashya kubera ko bira bintu na certification so ibaho dabor kubera ko na bira bigo byigenga bivuga ngo amavuriro atanga facture zitari zo z'umurengera na RCSB barayiba cyane amavuriro arayiba ibigo nderabuzima birayiba nayo birayiba bikora facture zitabaho bira byose ni ibintu biriho nta kintu gishyashya kirimo gusa icyo umuntu yavanaho nuko abantu umuturage usanzwe wishingane wafashe ubwishingizi akenshi agira ibibazo urabona ko muri RCSB barabivuze kuri mituire bagira ibibazo byinshi bakava imiti bagatinda kubishyurira ugasanga bagiye wenda muri amavuriro asanzwe abaturage babafashe nabi ntibabitayeho kubera ko RCSB bishyurira nayo itinda kwishyura urabona nabariya bitwa ko bifashije bajya mu gufata assurance privée nabo niko bigenze ni ikibazo gitoroshye umva ko service mu buvuzi ntabwo imeze neza muri rusange haba muri privé haba muri leta ntabwo service y'ubwishingizi bw'indwara ntabwo imeze neza ariko umuntu yabivuga reka ndekira aho ngaho ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane ntabwo nibivugaho byinshi kubera ko urumva ni ubujura gusa burangwa hariya kandi mu byo twanavugaga ibintu by'ubuvuzi buriya ibihugu bikomeye nka Amerika biba bifite uruhare kugira ngo bivure bitange imfashanyo cyane cyane ku miti na service ziboneka kwa muganga ariko urumva nyine muri iki ingingo twavuyeho yo guhohotera abantu nka Rusesa bagina Amerika irekarama nk'umuntu wabo kandi ejo bazajya kubabaza amafaranga nubwo bayiba yose hariya urabona buriya bujura hariya nsomye haramsomye bavuga yuko ngo amavuriro yohererezwa nk'umuntu fakture ngo uwo muntu yajya kureba agasa yajya kubasubiza akababwira ko atigeze ajya kwa muganga kandi bamwohereje fakture yuko ngo yivuje n'ibyo bigo byagombye kumwishyura urumva nk'ubwo ni ubujura bukabije kandi nyine bagashyiraho no kubeshyera abantu urumva ni leta y'abajura ariko uretse n'ibyo Edouard twigeze kubivuga ku ntuza ku byerekeranye n'inguzanyo amafaranga atunga iriya leta muri GDP yayo haramerutse gusoma nsanga mu mwaka w'2019 iriya leta ya muri GDP yayo yari urebye nka 50% n'ibindi birenga ku ijana muri GDP y'igihugu mu 2019 mu 2020 yageze muri 60% n'ibindi ku ijana muri 21 niho twabaraga GDP amafaranga y'inguzanyo twabaraga mu minsi ishize 75% ku ijana atunga iriya leta ubwo ni ukuvuga ngo mu 2022 bizagera hejuru ya 80% amafaranga y'inguzanyo igihugu gikoresha avuye hanze mu nguzanyo ayo ni amafaranga akeneye azishyurwa abaturage urubyiruko cyane cyane abantu bakiri batoya bazishyura kubera ko bayabahari inguzanyo kandi uko urumva ko buri mwaka kuva mu 2019 kugera uyu mwaka hagenda hiyongeraho hejuru y'10% mu mafaranga abatunze igihugu noneho ukongeraho ubu bujura rero aba baturage bakorerwa kandi nanone harimo leta izi serivisi zose ni za leta ntabwo ari serivisi z'abaturage ku giti cyabo kandi n'aba baturage niba bari abaturage ni abaturage leta iba yashyisemo ni abantu bo mu gatsiko ibi byose ugasanga igihugu mu by'ukuri ugihaye Kagame na FPR ngo bakomeze bakiyobore biragoye cyane kugira ngo abanyarwanda mu myaka 10-15 bazabe bafite intuza bazabe bishoboye ibintu bibera mu kiriya gihugu ni ibintu by'ubujura gusa ariko kandi niba abana bikoraga bakamenya yuko nk'ubwo bagaha agaciro nk'abanyamerika cyane cyane cyangwa ibindi bihugu nk'ubwongereza ubudage ibihugu byose bigenda baha amafaranga ubuhorande bakabubaha cyane cyane ku bintu bijyanye na droit de l'homme ibintu byo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko nabo mu bihugu byabo babikora kuko nawe umuntu aguhaye amafaranga akubwira ati nkorere iki ngiki noneho ugakora ibinyuranyije n'ibyo we ashaka n'ibyo yifuza mu byukuri urumva ko nabwo nubujura nuko bwa bujura tuvuga rero buri mu mwaya ma company na no muri leta burahari ndoko nabantu batunzwe no kwiba batunzwe no cyane cyane kuryamira abaturage kandi mu byukuri batubahiriza n'uburenganzira bwabo nk'ibi byo kwivuza nka kuri ya mituweli tugize mituweli ni uburenganzira bwo kugira ngo umuntu wari wese ashobore kugera kwa muganga yivuze igihe yarwaye ariko ubwo urumva amanyanga arimo kandi ntago ari umuntu usanzwe ubikora ni abantu bo muri leta ni abantu bo mu gatsiko ibyo rero abanyarwanda ngira ngo benshi bamaze kubibona ko ubujura buhari ariko kubyikuramo nyine ntago bizoroha igihe akagari gatsuka kiyoboye mwa buriya buryo numva yenda ari urugamba dukomeza kurwana kugira ngo abanyarwanda babohoke hari igihe tuvuga ngo bazibohora ariko uruhare rwacu ni ngombwa kugira ngo rukomeze rugaragare muri ibi byose nta kintu cyoroshye kirimo ariko tugomba gukomeza guhatiriza numva icyo navuga kuri ubujura Edouard Irakoze
urakoze reka tujye ku nyungu yacu hanyuma hari n'inkuru ya ikibazo cy'abana bata ishuri bavuga ukubiri hari ibinyamakuru bibiri byayanditse iyo ugereranyije ibyo banditse ubona ko harimo kuvuguruzanya kubera ko nk'iyi nkuru hari inkuru yanditswe na reka nzigishake inkuru yanditswe n'igihekomu yo ku itariki ya 22 z'ukwa mbere 2022 samuye n'iminota neza nimugoroba inkuru ivuga ngo huye abana basaga 1800 bataye ishuri mu bihembwe bibiri by'uyu mwaka muri inkuru rero muri rusange ubona ko bavuga ko guta ishuri umuntu arezimye ari nk'uburangare bw'ababyeyi burangare bw'ababyeyi ngo usanga batita ku bana babo usanga abana bibereye mu isoko barimo gucuruza barimo kwizerera mu isoko ukabona ko ari uburangare bw'ababyeyi ndetse bakavuga bati ni ugushaka abantu bakuru ubukangurambaga bakagenda bagashaka abo bana bataye ishuri bari bakabahwitura bakaganiriza ababyeyi noneho bakaba basubizayo bakabwira n'abandi bana ngo bajye bavuga abaje ku ishuri bavuga abana baturanye nabo batakiza kwigana noneho bajye kubashaka n'iki byose ukumva ko ari ikibazo usa nk'aho cyoroshye kijyanye n'uburangare bw'ababyeyi abana bafata gusa ukabasubiza mu ishuri inkuru yo muri Kigali Today yo ntago ari kubivuga iratwereka ko reka nzigishake iyo nkuru bo iyo nkuru iravuga ko abana bajya bata ishuri biterwa n'ikibazo cy'amafaranga ababyeyi bakwa amafaranga y'ishuri amafaranga yo kugaburira abana cyane ababyeyi bakwa noneho byabananira bananirwa kuyabona noneho ntagara y'ishuri gusa ntagara yo kurya gusa n'ayo ibikoresho noneho amafaranga bayabura bakagira abana babo bakirukanwa birumvikana ahangaha rero ni ikibazo kigomba ko ni inkuru ebyiri zisa nk'aho zivuguruzanya iyo nkuru yo muri Kigali Today numva ari uyu munsi yasohotse kandi nishake iyo nkuru niko ivuga iyo nkuru muri Kigali Today ivuga ko yasohotse uyu munsi tariki 24 z'ukwa mbere 2022 ivuga nyine ko hari ababyeyi binubira cyane ko abana babo birukanwa bazize kubura amafaranga yo kuriha ifunguro ryo ku ishuri noneho ikinyuranyo mwakibonye doko itandukanyirizo bamwe baratubwira ko ari uburangare bw'ababyeyi ko gusubiza abana mu ishuri ari ukugenda gusukaganiriza ababyeyi ukabashaka ari ukabasubiza mu ishuri ariko ahangaha hajemo ikibazo cy'amafaranga muri iyo nkuru yo muri Kigali Today baranavuga ngo ndavuga ibyanditse muri iyi nkuru baravuga ko ngo kwishyura mu ishuri primaire ngo bishyura ngo hagati amafaranga yo kurya ngire ngo hagati ibihumbi cumi na bibiri n'ibihumbi cumi na bitanu ngo muri secondaire muri amashuri yitwa 9 bakishyura ibihumbi 25 ku gihembwe ubwo minedike yo yavuze ko ngo batagombye kwirukana umwana kubera ko yabuze amafaranga yo kugura ifunguro ryo ku ishuri ariko bakayibwira bati nubwo minedike bivuga gutyo ntacyo yakoze nyine kugira ngo abo bana babuze amafaranga babashe kuguma mu ishuri donc babashe kubona ikibaryo kwera ko niba ari benshi batayazanye numba ko ishuri ntago zabona ukuri ligaburira abana none hangaha rero numva ko babazwa amafaranga wiga muri primaire ngo baramutangira hagati y'umbi 12 n'umbi 15 ndavuga byanditse muri Kigali Today wo muri secondaire mu mashuri ya 9 bakamutangira 2025 kugihembwe na amafaranga menshi cyane hari umubyeyi wavuze ko muri primaire afite amwana 4 atugungomba gutanga 1050 kuri buri gihembwe amafaranga yo kurya birumvikana anga rero na amafaranga menshi cyane numva ko ibiragoye munara kibaza ati est-ce que l'état y'u Rwanda nta bushobozi ifite bwo kuba yakongera ari amafaranga 56% itanga kuri buri mwana amafaranga yo kurya nta kuntu yayongera kugira ngo aya ababyeyi batange agabanuke murumbona ko ubundi leta iravuga ngo itanga 156% umubyeyi agatanga 150 buri munsi umva ko umwana agaburwa amafaranga 200 leta yatanze 56% umubyeyi yatanze 156% noneho rero umuntu avuga ati siko leta izi neza ko muri ibihe bya covid abaturage bakiri nta nubwo abaturage gusa abanyarwanda bose barakinye kubera covid 19 ndetse n'ubukene bwariyongereye irabizi neza impamvu nabizi nuko leta yongereye umubare w'abantu bagomba kurihirwa mitiweli abantu bari mu bukene bukabije niba kera yarandikiraga abantu bari mu bukene bukabije 1,500,000 ubu ngubu leta ikabisigaye irihira abantu 2,500,000 ni gihamya yuko izi neza yuko ubukene bwiyongereye mu Rwanda kandi imibare barayibona Banki Mondiale yayibaha imibare barayizi iyo yaba ubukene butariyongereye ntabwo leta iba isigaye irihira abantu miliyoni irihira mitwira abantu miliyoni 2,500,000 kandi kera yararihiraga abantu miliyoni 1,500,000 umva ko hari miliyoni mwiyongereyeho yiyongereye kuri abo ngabo byerekana ko izi neza ko ubukene bwiyongereye niba rero yarafashe gahunda yo kuvuga itireka abantu bari mu bukene bariyongereye akenshi bitewe na covid 19 yagombye ikintu yagombye gukora nukongera amafaranga itanga itangira bari abana aho kugira ngo umwana umwe imutangira amafaranga 56 ku munsi yo kurya ikayongereho ikagira 100 noneho itanze igize 100 umubyeyi yasigara atanga 100 kandi iramutse itanze 100 buriya amafaranga 56 nkuko bivuga mu mibare iyo leta umunyeshuri umwe ibutangira amafaranga 56 ku munsi yo kurya na amafaranga atagize icyo avuze ni make cyane nkuko nkunda kubabwira umuneke umwe ugura amafaranga 100 iyo leta igutangiye amafaranga 56 umwana ugikura bakamutangira amafaranga 56 ku munsi yo kurya umuneke umwe ugura amafaranga 100 urumva n'ubusa ariko leta ivuga ko ngo bitwara miliyari 27 z'amafaranga ku mwaka amafaranga y'u Rwanda ku mwaka n'ubwo bisobanuye iki rero iramutse buri mwana iramutse idubuye ikamutangira 100 wenda na 12 ku mwaka ikayakuba kabiri ubwo leta yatanga miliyari 54 ku mwaka yayakuba gatatu wende leta ikamutangira amafaranga 150 wenda dizo cyangwa 168 leta byayifata miliyari 71 donko imutangiye 56 byayifata miliyari 54 yabatangira 168 mboreka bivuge neza iyo leta itangiye umwana amafaranga 56 ku munsi kuko abana ari miliyoni n'abana barenga miliyoni 3 ngo bitwara miliyari 27 iramutse yakubye kabiri ikamutangira amafaranga 112 byayitwara miliyari 54 yayakuba gatatu ikamutangira 168 ku munsi yayitwara miliyari 71 urumva none umva rero ko umuturage yasigara atanga makeya niba leta imutangiye amafaranga 100 urumva iyo imutangiye amafaranga 56 ku munsi umwana umubyeyi agomutangije 150 iramutse imutangiye 100 ku munsi umubyeyi yatanga 100 iramutse imutangiye 150 umuturage yasigara atanga 50 gusa ku munsi umva rero ko hari marge hari ibintu leta ishobora gukora kiriya kibazo kikava kubera ko nkungu batubwiraga ko ngo muri inkuru ya muri Kigali Today yo mu gihe ko mu yavugaga ko ihuye ngo abana 8,200 bataye akazi nako no bataye ishuri kubera bavuga ngo ni uburangare ariko amfete twajya mu zindi nkuru tukabona ko atari uburangare bw'ababyeyi n'iki byose no kutita ku bintu ahubwo ari ikibazo gituruka kuri aya mafaranga menshi basabwa yo kugura ifunguro gufunguro ku ishuri ifunguro ryo ku ishuri bakayabura no bakirukanwa ariko ngo ari n'andi mafaranga basaba yo kugura imyenda kugura imipira kugura amakaravati kugura ibiki ntazi ibikoresho kwa bikoresho by'ishuri nabwo iyo babuze nabo barabirukana ariko cyane cyane yo batindaho nayangaya yo kugura ifunguro rya saa sita ku munsi kubera ko ngo rirabahenda cyane ahangaha rero tugiye ku kibazo cy'ifunguro rya saa sita niho nababwiraga ni leta ifite marije ifite ahantu henshi ipfusha amafaranga ubusa mwabonye leta yubaka ikibuga cya golf cya miliyari 34 ikajyana amafaranga mu myaka itatu ngire ngo bakajya guha Arsenal amafaranga amamiliyari agera kuri 60 y'amafaranga y'u Rwanda amafaranga ishyano ryose nabo bajya muri za Paris Saint-Germain amafaranga ashobora kugaruka agakemura ibibazo nk'ibi ngibi hari indi mishinga bajya batwereka y'ibitangaza itwara amafaranga menshi no muri za lobbying kujya guha ruswa abantu baruganira u Rwanda ibiki byose ni ibintu birebire cyane hari n'ingendo za Kagame nyinshi cyane hari ahantu leta itanga amafaranga menshi ku buryo iramutse yagaruye ikayajyana gukemura iki kibazo cyakoroha kubera ko niba Kagame ni urugero muri 2018 yaragendeye ingendo ze 52 ngirengo cyangwa 50 sinibuka neza zaratwaye bakarikiriye neza barasanze zaratwaye miliyoni 17 z'amadolari cyangwa se hafi miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda ayo miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda yagiye ku ngendo za Kagame mu mwaka wose wa 2018 bashobora kuyashyira muri iki kibazo cyo kugaburira abana ku ishuri ukabona aho kugira ngo leta itanga amafaranga 56 ku mwana wenda yamutangira amafaranga 90 cyangwa amafaranga 100 murabona ko hari byinshi bishobora gukemuka yaba ya leta yari sosiyali ya leta yacu ntago ari sosiyali ntago yita ku bibazo nk'ibi ngibi ariko ni ibibazo nabyo bigira ingaruka ku ireme ry'uburezi murabona ko iyo abana babuze amafaranga yo kugura ibyo kurya ku ishuri barirukanwa icyo gihe baba bataye ubumenyi basubira inyuma abandi bakiga abandi badahari ubona ko nibigira ingaruka kuri generasiyo nyinshi cyane ku bumenyi bw'abana ugasanga igihugu kirasubira inyuma ntabwo ari byiza rero ikindi nta nubwo bihesheje ishema hari umuntu babajije bati nubareka bisubiremo gatoya umuntu wo mu bihugu by'abarabu ngo ufinansa muzi ko ibihugu by'abarabu akenshi ari byo bifata byaguze ariya makipe ya bifinansa ariya makipe ya za Paris Saint-Germain izo za Arsenal na hose babaje umunyamakuru ati ariko ni kubera iki inyungu irimo nihihe yo kugira ngo igihugu kize gifashe gitange amamiliyari yo kugura ikipe no kuyifinansa no kugira gute umuntu arabwira ati ni ukugira ngo bamenyekane gusa kugira ngo bamenyekane ku ruhando mpuzamahanga n'u Rwanda no kugira ngo rumenyekane urumva ko kubona igihugu ivuga ngo visit Rwanda igihugu kifinansa gifinansa Arsenal kitwa ngo gihamagara abakerarugendo kuzaza mu Rwanda igihugu kishaka kumenyekana ngo bavuga ngo ni igihugu kiri propre kinakomeye cyateye imbere ku buryo kinafinansa Paris Saint-Germain kigafinansa na Arsenal nk'uko ivuga byabara bibikora umva ko ni igihugu kiba kigitangaza ariko iyo wumvise ko icyo gihugu abana amafaranga akora ibyo bintu kugira ngo biyerekane ko ari igihugu kigitangaza cyateye imbere kiri mu rwego rw'ibihugu by'abara bifinansa amakipe i Burayi ariko muri icyo gihugu abana bakaba bati ishuri kubera ko babuze batakibasha kurya abana bakaba basangira igitabo kimwe ari abana batanu basangira igitabo kimwe urumva ko iyo babivuze gutyo u Rwanda bakarwerekana gutyo barwerekana igihugu gifite abana barwaye bwaki abana bagwingiye abana bafite imirire mibi barwerekana mu mutuku ariko icyo gihugu gifite inzara ikabije mu bana batoya kandi icyo gihugu gishaka kuvugwa neza gifinansa ibihugu gifinansa amakipe yo mu bihugu bikomeye byateye imbere by'i Burayi nk'uko ibihugu by'abarabu byakize bifite peteroli bikora ariko bakerekana none icyo kibazo kiri mu gihugu imbere ubona ko ntabwo ari ibintu bihesheje bihita bigaragaza neza yuko ari pibiritse iyo pibiritse baba bari gukora kugira ngo bamenyekane neza ibifite icyo ishaka guhisha ibifite ibindi bintu bibi biri imbere mu gihugu ibishaka gupfukirana kugira ngo bitamenyekana ni ibyo ngibyo by'abana batanu basangira igitabo kimwe ibyo abana bata amashuri kubera ko batabasha kubona ibiryo abana bagwingiye abana barwaye bwaki abantu batabasha kugura amazi n'izo ariko musa donc ni ntabwo ari imagine nziza ngira ngo baramutse babanje gukemura ibi bibazo by'ibanze nabyo ntago byaba ari imagine ntago byaha igihugu cy'u Rwanda imagine bireka ndekira aho ngaho ijambo ryawe Jean Pierre wa taka commentaire kuri iki kibazo warangiza ukanasezera tukarangiza nuzacerangiza
ya urakoze cyane ni bibazo nyine bikomeye na ntago mu byukuri twanabibonera umuti nibare myinshi urayivuze nge narimo nteranya ndi kureba uburyo Perezida Paul Kagame nyine avuga ati ajya kugurira umuhungu we inzu ya miliyoni 6 z'amadolari muri Amerika narimo ndeba amafaranga y'amanyarwanda arimo muri miliyoni 6 ngasanga nyine ni miliyari no kubivuga bya amafaranga y'u Rwanda nyine ni menshi cyane miliyoni 6 na miliyoni n'ibihumbi n'ibindi ariko ubwo iyo nyine ubaze imibare wari urimo uvuga y'ukuntu abana babwirirwa ukuntu umwana atungwa n'igice cy'umuneke ku munsi warangiza ukajya hariya ngo uri gufinansa ngo ikipe iyo mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa nk'uko biriya bihugu bya Saudi Arabia bibikora mu by'ukuri usanga ari ubwenge bucuramye ntabwo ushobora kwimagina ukuntu bavuga ngo uyobora abanyarwanda uzi neza ko umwana atungwa n'igice cy'umuneke ku munsi harimo n'abatakibona ubwo nubwo twabivugaga ikindi kandi yumvise ko umubyeyi ari ugomba gutanga 150 noneho leta ikamutangira 150 aho byakabaye mverise nibura umubyeyi akaba ari utanga 50 leta ikamutangira 150 ibyo byose ntabwo ushobora kubikora kandi urumva amafaranga abahari none se ubwo urumva uko gutandukanya abantu niba umwana wa perezida tuvuge ko ari umwana wa perezida koko ariko uyu ni umuntu umwe ugurirwa inzu ya miliyoni zingana kuriya umuntu umwe Rudori kandi nawe wagashoboye gukora akaba yakwigurira inzu ihwanye n'ubushobozi bwe atiriwe afata mu mafaranga ya atiriwe akoresha amafaranga y'abaturage umukuru w'igihugu aba yibye abaturage ubu ni ubujura burenze kamere abaturage nyine bagomba kubyumva yuko bategekwa n'umuntu wikundira iraha wikundira kwiryoshya kwishyira hejuru abenshi baravuze bati we yabaye mu buzima bubi birumvikana yenda ariko we arexagera ntashaka kungira ngo yumve yenda ko n'umwana we cyangwa n'abandi bantu bamwegereye bashoma nk'uko yashomye nk'uko yabayeho mu buzima bubi ibyo ni ibintu bishobora kumvikana ariko bo barexagera ntibabare mu by'ukuri ngo bamenye yuko abo bana badafite ibyo kurya bariya bose birirwa batarataza nyine nta mikoro nta mibereho bafite nabo n'abana b'abanyarwanda n'abana bifuza nabo nta uzi buryo umwana iyo akiri mutoya ntabwo ubuzi icyo azaba cyo ariko impamvu batabitaho urumva ni ugushaka kwigaragaza ukundi uko nyine batari kandi impamvu yena tuba tuvuga kuri perezida cyane ni ukuvuga ngo niba atanga urugero rubi abayobozi bamwungirije bariya bo hasi bose nabo baramukurikiza ntabwo yenda dushobora kuvugaho nkaho ari ukumwibasira ariko ni urugero rubi aba yatanze akerekana ko abantu batareshya kandi twagaruka mu rundi ruhande akavuga ngo aba ni abanyarwanda ni abanyarwanda nyine nk'uko n'umuhungu bavuga ati ni umunyarwanda agombye kubaho neza ariko ashobora no kwikorera akigurira inzu ye atiriwe akoresha amafaranga rwose biva mu baturage ubwo ngubwo turi kuvuga imirire y'abana ku mashuri twavuze n'abarimu babigisha ko badahembwa ngo bita bagakweto ibyo ni ibintu bimaze igihe ibyo byose ugasanga ni ibibazo byiyongeraho uvuze ibyo bintu byo kwigaragaza rero Edouard gutanga amafaranga yo muri bihugu bifata imbere mu makipe ngo bakunde bigaragaze mpita nibuka ukuntu ejo induru zavuze umwana w'umukobwa ngo yasifuye umupira muri ya cup ya Afurika asifura umupira neza nyine ubwo abantu baramushima kubera yuko ari umukobwa nyine wari waserutse uturuka mu Rwanda agashobora gusifura umukino ukarangira neza ibyo umuntu yamushimira ariko birababaje kuko hari umuntu twagize chate akambwira yuko ngo ari resulta ya visit Rwanda nyine ko ari ibintu bakora kugira ngo abagore batere imbere mu bintu by'imikino bagire bate ariko kugeza ubu babonye umuntu n'umusifuzi ariko mu Rwanda nta kipe ihari ishobora no gusohoka nibura ngo ikine n'umukino umwe mu bihugu bya Afrika icyo cyose baratsindwa igihe cyose ntago baforuma bashaka kugira ngo basponsorize amakipe y'Iburayi akomeye asanzwe akize ngo bigaragaze ariko mu by'ukuri mu Rwanda nta kipe ihari ukibaza utese uwo muntu niba anasifura akaba anasifura neza umuntu yamushimira aza kuki yagombye gusifura nyine n'ikipe y'u Rwanda irimo kandi nayo yaratojwe na leta nayo mafaranga igihugu gipfusha ubusa byagakwiye ko ikipe nyine yagombye kuba iha amakipe ahari ya football noneho niwo musifuza akajya asifura ahereye no ku ikipe y'igihugu cye ibyo ugasanga ari ibintu by'ukuri iriya leta ikora ibintu by'amacuri ubwo nari mbivuze kubera ko umuntu yavuga ati ni umusaruro turi gukura muri Visit Rwanda uburyo dukora na za Arsenal n'iki ngo akaba ari wo musaruro ko bashobora kugira umusifuzi mwiza ushobora gusifura neza ariko ibyo ntaho bihuriye n'uko ibyagombye kuba afite amakipe akomeye noneho uwo musifuzi yanasifura agasifura ikipe ye icyo ni ikintu kigaragaza nyine ubutabera nabwo mu byerekeranye n'ubukungu mu byerekeranye n'imitungo y'igihugu mu by'ukuri icungwa nabi kandi mu by'ukuri yagombye gucungwa neza n'abaturage bakabibonamo ibyo rero yenda nta nubwo twashobora kubikemura ubu ngubu ariko dukurikije n'uko ibyorezo biri kwiyongera urabona izi covid twahereyeho buriya bugome bakorera abantu nka process abagina n'abandi banyarwanda bose bafunzwe bahemukira bariya tujye tuvuga bafungiye batakaga ko bafungiye hasi urabona ni ibintu by'ubugome gusa nta kintu kizima bashobora gukora kugira ngo bateganyirize umunyarwanda w'ejo noneho ukibaza utese nk'aba bana nk'urubyiruko rwabo abo bana bari kugurira amazu mu myaka 10-15 uko abo babyeyi bazaba batagishobora kubikora bibwira yuko abo bana bazatekereza nk'uko nabo batekereza ubwo bugome bazaba bugira bakagombye gufasha abantu bose ubundi nk'abantu bumva bagahera ku banyarwanda bose bababaye bakabafasha bakabayishyira ku rugero rwiza bakereka ko hari abantu babavanye naho babakuye ariko aho kubikora bo barabatsikamira so Edouard rero ndumva ari ikibazo cyoroshye bigeze mu mashuri ni ikintu gikomeye cyane twanabonye ko niyo barangije abanyeshuri ko batariye neza ko batabonye imfashanyigisho zihagije barangiza nta bwenge bazi ugasanga ni ikibazo gikomeye aha muri Huye wahereho bavuga ko ari abana bagera ku 8,200 bataye ishuri ariko buriya ni Huye yonyine ubu ntago izindi nce z'igihugu cyose niko bimeze akaba rero
uranyibukije ahubwo urumva ni akarere kamwe kandi u Rwanda rufite uturere 30 kandi urumva ko ntago abana bata ishuri mu karere kamwe gusa no mu tundi turere ubwo urumva ubashyize hamwe ubona n'abana benshi cyane amfite
ni ikibazo rero gikomeye mu by'ukuri abanyarwanda bakwiye kurebera mu nguni zose rwose bakareba yuko u Rwanda rw'ejo ubu n'ubwo abantu Kagame nabo bamwegereye tuba turi kuvuga barabyina barenga ariko bazasiga u Rwanda hehe mu myaka iri imbere ni ikibazo utareza abana nk'aba ngaba ngo ubahe ubushobozi ubahe uburezi bakwiriye muri iki gihe cyabo ugatekereza ko bashobora kumera nk'uko wabayeho uri impunzi gusa muri iki gihe tugezemo arumva byaba bigikora ni byo rwose ntago byoroshye ariko tugomba gukomeza tukihanganisha aka karengane abanyarwanda mbese uwo ari we wese akagira icyo agakoraho kubera ko ntago ibintu bishobora kuzihagarika abantu bagomba guhaguruka bakabivuga bakabyerekana bamwe barabizira bikagaragara ko nibura umuntu akabizira ariko yavuze burya hari icyo ubukijije kuko ushobora kwanga kuvuga ejo byakugeraho ukabura kuvugira kuko nawe utigeze uvuga cyangwa se abantu bahaguruka kuvuga abandi bagenzi babo bakwiye kubavugira kugira ngo kuko ntaho haguruka ngo yirwaneho ku giti cye yivugire ku giti cye avugira abandi cyane cyane kugira ngo nabo bagire aho bigeze ubu rero nkaba numva Edouard nagushimira ibintu byose tuba tuvuga bijyanye n'imibereho mibi y'abaturage tuba tugira ngo turebe yuko hari icyo twaramira hari icyo abanyarwanda baramira mu minsi iri imbere turabivuga niba bashobora kwikosora mu by'ukuri bakagombye kuba bageze kure ariko ubona ko ibintu bikomeye ahubwo abantu barushaho kugira barushaho guhungabana ubwo rero Edouard na numva nagushimira nashimira abatwari turi kumwe badukurikiye n'abadufashije nyine nk'uko bisanzwe Chantal na Serge bakomeza gutanga umwanya wo kugira ngo abantu bagaragaze ibintu byose kubera ko agatsiko hari igihe kagera hanze kavuga ngo akora ibintu byiza kubera ko abantu batabibonye ariko bamenye ko ibintu tuba tubireba kandi tukanabitangariza isi yose n'abanyarwanda bose muri rusange rero ubwo nkaba narangiza mbashimira mwese cyane cyane n'abanyarwanda abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashobora gukurikira rabitahuka abayitera inkunga n'abantu bose muri rusange bakora uko bashoboye kugira ngo ibintu bihinduke nkaba narangiza mbashimira kandi mbabwira bati ntidukomere rwose mukomere mukomeze mushyiremo buri wese ashyiremo akantu ashoboye bityo iriya ngoma izahirima byanze bikunze kandi ubwayo nihiritse n'ubwenda abantu bakeka ko hari ingufu zishobora kuboneka ariko nayo ubwayo ibyo ikora ni umuzigo ushobora kwirimbura Edouard reka ndangize ngushimira shimire nawe twari kumwe bose urakoze cyane
urakoze cyane Jean Pierre ndagushimiye cyane ku waje kuduha inkunga mu kiganiro ubwo nkaba nakwifuriza ibihe byiza wowe n'umuryango wawe ubwo tubabona ubutaha abanyarwanda badukurikira nabo turabashimiye inkuru nababwiye twaganiriyeho ku byerekeye ibibazo by'amafunguro mu mashuri inkuru twaganiriyeho nari nayishatse nayibuze ariko nonye ndayibonye reka nyibabwire ni inkuru yo muri Kigali Today yo kuri 24 z'ukwambere 2022 ivuga ngo barinubira kuba abana babo birukanwa bazira kubura amafaranga yo kubagaburira ku ishuri twasesengwe twarebye ibirimo ubwo rero ikidu twavana muri somo nuko abanyarwanda bari imbere mu gihugu tubabajwe cyane n'akarengane bakomeje gukorerwa kubera ko nka iriya audio twabonye yerekana aho bafashe umugore umubyeyi bakamufata abagabo 8 bamufatiye mu murima w'ibigori kugira ngo bamukingire bakamufata bakamutsikamira abunda kamutera urushinge bamufashe agasigararira kandi nabwo bamuteye urushinge yabanje kurira abasaba imbabazi ni ibintu biteye agahinda iyo umuntu arengana uwo ari we wese umuntu urengana abanyarwanda bagomba kumutabariza bakabishyira ku mutima kubera ko nitwe twireka umuntu nitwe tureka umuntu akarengana ku musa abantu bakicicikira bakirebera hirya undi akarengana ntabwo ibibazo by'iwacu ntabwo bizakemuka ifuka abantu bahaguruka bakamenya kwamagana akarengane bo mureke ndekera aho ngaho rero mwese abadukurikiye tubifurije ibihe byiza twaba twizeye ko muzakomeza kudukurikira mu biganiro byacu tubaha kuri radio itahuka mukomeje kudutera inkunga mugatera inkunga radio itahuka mugatera inkunga ihuriro nyarwanda nk'uko mutuye mubikora mukashyiraho umurego noneho kugira ngo ibibazo byacu turimo turebe uko twabyihutisha murakoze cyane rero mwese imana ibahire ni kabage Medwari wategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese turabakunda kuri radio itahuka mugira amahoro
neruye nanga yanjye ngo namagane cyane giya cyago cyaje kurimbura rubanda ndavu